Roman ko'en surawol sappo ijoweego'o. Imi yiɗi mi wi'a on bandirawo meɗen debbo bi'eteeɗo Fibi, kuwowo nder tokkuɓe Yesu gonɓe Kankiriya, o debbo mo gonga. Njaɓemo nder inde jomirawo no haani yimɓe Allah njaɓɓore. Kokkemo ko iringale ballal ngal o yiɗi to moɗon, gam o walli yimɓe ɗuɗɓe hawti am. Kowne Biriskila e Akila ɓe kuudaymi kuugal Yesu Almasihu. Ɓe kocci yonki maɓɓe na ɗum goɗɗum gam am. Mi yettiɓe naamin tan haa e kongale kawtal tokkuɓe Yesu gonɓe nder yimɓe na Yahudanko'en. Ɗon ma kowne tokkuɓe Yesu kawritoɓe nder wuro maɓɓe. Kowne higo am mo giɗumi bi'eteeɗo Afanitus, artuɗo hoolaaki Almasihu nder leydi Asiya fuu. Kowna neyam Maryama, kuwanɗo Almasihu naa seɗɗa gam ɓeydaari moɗon. Kowna neyam Andaronikus, Iuniya, bandiraaɓe am Yahudanko'en tokkuɓe Yesu ɓe ɗum maɓɓidii am nder suudu cural. Lilaaɓe e anndiɓe boɗɗum, kadim ɓe artiyam hoolaaki Almasihu. Imi howna Amfiliyatus higo am mo ginmi nder sumpotirki e jomirawo. Kowna neyam Urbanus mo kuudeten nder kuugal Almasihu. E higo am Sitakis mo giɗumi. Kowna neyam Afalis mo ɗum tabbitini e tokka Almasihu e gonga. Kowna neyam Aristobulus e iyalu makko e fuu tokkuɓe Yesu gonɓe nder wuro makko. Kowna neyam Herodian bandirawo am Yahudankejo. Kowna neyam Narkisus e iyalu makko e fuu tokkuɓe Yesu gonɓe nder wuro makko. Kowna neyam Tirifina e Tirifusa rewɓe kuwanoɓe jomirawo. Ɗon ma kowna neyam Farsis higo am mo giɗumi kuwanɗo jomirawo na seɗɗa. Kowna neyam Rufus kuwanɗo jomirawo boɗɗum e madujo makko jogii ɗoyam bo ɓiɗɗo makko. Kowna neyam Asinkritus e Filigona e Harmes e Fatrobas e Harmas e tokkuɓe Yesu gonduɓe e maɓɓe. Kowna neyam Filologus e Julia e Nerius e bandirawo makko debbo e Olympas e fuu yimɓe Allah gonduɓe e maɓɓe. Kownindire kownol higaku, kongale kawtal tokkuɓe Yesu e kowna on. Bandiraaɓe an, imi toro on paamane gaddoɓe shiye famfamtirki hakkunde moɗon. Majjinoɓe on, gañoɓe ekkitinol ngol keɓɗon. Goɗɗiteɓe, gam iri ɓen ɗo yimɓe naa jomirawo meɗen Almasihu ɓe kuwanta, amma deeɗi maɓɓe ɓe kuwanta. E boliiɗe belɗe e haalaaji boɗɗi ɓe majjinirta yimɓe gooduɓe shiya faamu. Koo moye nani habaru no tokkirton Yesu, non waɗi mi nani belɗum gam moɗon. Amma emi yiɗi ngarton gooduɓe faamu andon ko wooɗi. Goɗɗitoɗo waɗuki ko wooɗa. Allah joomu jam naa ko neɓi o lallinay bawɗe sheeɗan, o yowa on dow makko. Jomirawo meɗen Yesu Almasihu barkiɗina on. Timoti mo kuudaymi e howna on, non ma Lucius e Jason e Sosifata bandiraaɓe am Yahudanko'en tokkuɓe Yesu. Min Tartius tokkuɗo jomirawo balluɗo Bulos, min windi ɗerewol ngo'ol imi howna on. Gaius jaɓɓi ɗoyan nder wuro muɗum mo tokkuɓe Yesu kawritata nder wuro makko imo howna on. Erastus paamanowo sheede gariri e bandirawo meɗen Kawartus iɓe kowna on. Jomirawo meɗen Yesu Almasihu barkiɗina on. Amin. Mangu tabbita to Allah baawayɗo sembiɗina on barka habaru belɗum ɗum ngaajinaymi dow Yesu Almasihu. Habaru belɗum ɗum ɗum sirru cuuɗaaɗum daga duuɓi ɗuɗɗi ƴaɓɓiiɗi. Amma jooni ɗum wanginaama e njayri. Ɗum andini ɗum leƴƴi duuniyaaru fuu laawol defte ɗe anna bo en bindi. Allah tabiiɗo wi'ii ɗum waɗa non gam leƴƴi duuniyaaru fuu kooloomo tokka ko o wi'i. Teddungal tabbita to Allah haa abada barka Yesu Almasihu. Kanko tan woni Allah, kanko tan woodi faamu nder koo ɗume. Amin.